Baby cheza na mitwende shika kiuno inama tena zungusha zungusha tena zungusha zungusha tena Put it up, Galina de Samponi Pepe, Pumso, Akaba, Gali, drop it down, Nikona, Denizam, and Nani Pakindani, Wayam, Dokago, Shikani, and the Gemindor, the Pendoki dance, slow, Katikati, a cloth, Galia Pretty, Manduka, the Duki, touch a toast, ring a sun, and a Kundu, which a chini big a post, mini fan, Domanuki, Katapanza, and flow, and Kubaganat, Namini Nakata, the Jutamia Kauki, Sikona, Chakataba, Mama Nirokona, and the Kunembe, Nanifa, Naniki Pita, and a Chatisha, Nikana Kicha.
Baby, Chesa, Nami, Twende, Shika, Kiono.
No, ukundo haga na haga, bigi bamba wa baba sana kwanza mapacha, ziwa tupisha rada cheki lukala, tupinga mara kwa mara kuchanganya wa baba, wapate tucheda he's taking you for lunch, now you're taking you for granted yani for money, unapembu dapu na ena pant no jakam sasa unangushia champion, TFWB, what the F do you mean? Leo ni kufinish kumalo kufinish kumalo leo ni kufinish kumalo kufinish kumalo, kufinish kumalo leo ni kufinish kumalo finish kumalo kufinish kumalo leo ni kufinish kumalo finish kumalo
like a boss anataka this anataka that unasikia huku bigala anataka kitu kafu anapenda muku chu anapenda cash na anapenda jugu seti kabla tuanze ku anataka this anataka that unasikia huku bigala anataka kitu kafu anapenda muku chu anapenda cash na anapenda jugu seti kabla tuanze ku smash
anapenda muku chu sema cash Muko chu na mashash kanapenda muko chu na mabash akiona muko chu ana blush kanapenda muko chu sema cash muko chu na mashash kanapenda muko chu na mabash akiona muko chu ana blush
leo ni weekend na gala mekama na dining mseti na dining kaf tuko era za mababi wala zime nice wapo ni waseti na wote wamevaa your body body fine your body body good unafanya niwe brand everywhere in the hood ninapenda Kiwe ni napenda ziki move your
Alo, kudi tena safa
Leo niko busy, wapoa ni wawili Mmoja ni stud, mwingine amedunga mini Na ni masos, wamejipin fiti Hapa ni trio sam, tukisi puma heni Nijizi tu ni megosanisha makapo Cheki yo, chunga mpua wako Ukini cheki, buda acha kufambo Ukujo kuna njeve, kanadai kugado
Ataka this Anataka that, unasikia huku bigala, anataka titu kafu Anapenda muku chu, anapenda cash na anapenda joku seti kabla tuanze ku Anataka this, anataka that, unasikia huku bigala, anataka titu kafu Anapenda muku chu, anapenda cash na anapenda joku seti kabla tuanze ku smash
Atika napenda muku chu, sema cash Muku chu na mashash Kanapenda muku chu na mabash Akiona muku chu, anablash Kanapenda muku chu, sema cash Muku chu na mashash
mashashi
anakwenda mpoche na mabashi
Tena
uta ten kani rate mama joko best na mama ni peng bila dent nyuma pia kwa blera lini cheki grama kapenda na kani text na deku kambia na kam goni kam so baby kuja ivo
usi worry baby doll kuja ivo babe kuja ivo 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 babe kuja ivo so baby kuja ivo usi tense baby girl kuja ivo babe kuja ivo 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 babe kuja ivo
Ala, kuna venye naji feel complete Tukiwa na wewe ndo nikute my miss Akinipa hiyo kiss mathematically breeze checky Kitu ya fast, achana noli hiat ati Yuna kudai nilisare kwa tukote Look best, tukiachili ya hit Tumezoza kila chom, toka kite hadingong ha Niko malin lap, kile kwa maji Physically fit, nime drip, mini clip Tunojo unanga form, ukijipa kakolon Ukisleki wezi no, tushabadilisha flow Maze kitu hunibo, ni madema wana
do 10 out of 10, candy rate, mama joko best Na mama ni peng, bila dent, nima pia kwa blend Alini chiki grama, kapenda, na kani text Ana deku kam, then I kam, doni kam
So baby kuja ivo, usi worry baby doll Kuja ivo, babe kuja ivo Ivo, 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 babe kuja ivo So baby kuja ivo Dance baby girl, kuja ivo Babe, kuja ivo Ivo, 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 ivo Babe, kuja ivo
Kuna kombori na kutu Meshinda bench to lazima ntupe mguju Kiti ya ndani grau itabaki ni nduru Na stingo flani ndo maa naona ni itaguru Guli ya kwanzi bada lazima shati natoka Achankule yellow ini bimbi inagongwa Pizi mtazamaji ya pastima na wara Ukijana matetera kwa na experience ya kocha
Walai naipenda
Na shindo kijuliza mali net ndaiweka Aiba zenga, half time refa Ndukizi natumo left, right and center I surrender Nipi ni kupi ini W si konde Weru kajung siti kona ndon kuone Utanya ligi ni kushinda ni ya kikombe Tempo inapandisho pole pole
Tuko mechi.
Mechi Man of the match leo Messi Short ni finesse wake up blessing Madude zinafungwa rako pesi Ndani bila kesi Mechi mechi Songa na iso Mechi mechi Wele tunafo Friendly mechi Songa na iso Mechi
Hongongo Hi, hi, hi. Yeah. Yeah. Yaga masta, be my chop. Come on, I die. Iki sarasta, eh. Kulosa, baby, kulosa. Tena mafota, kama mwambosa. Kulosa, baby, kulosa. Tena mafota, kama mwambosa.
You give me everything, you give me butterfly. The love that every day me no kufunga tie. I'm in a panty, you in a book side. Kulosa, so what if I? Festa, fe banga fai. Will you click by? Me on the eye.
Spotify. Kuna mtu mlangoni na mebisha tangu joni. Mkupa nilipotia mitani mnashindwa mbona mnioni. Waga nmeze wakija wenzangu upiganga honi. Leo nasikia tu ding dong yega mkononi. Kwanza karibia na ukingia pigwa bia. Ukipendezo angalia macho ikupewa pazia. Everything is nice here. Mipe kendo uneza fia. Lafu kani back day usiogope kupiga tu.
Go go go, hi hi hi. Like a master, be my chop up. Come on, I did that. Take us a master. Pull us up, baby, pull us up. Then I'm a foot up, then my mom's boss up. Pull us up, baby, pull us up. Then I'm a foot up.
Amawe pote, me upe ali chocolate. Napenda wote, wote napenda wote. Date amawe pote, me upe ali chocolate.
Anka, I'm looking for a Cinderella to fit in the shoe. Nataka mali moja visa kifajamo true. Beauty speak for it's here, you are living proof. Siezi tosheka na wewe. Someone call it manipulation, others call it humanization. But truly it's just an infestation of booty and bitches in this nation. Kenya is a big, big nation. And every pretty girl is can use a population. Anka Jing Jong. Nataka kitu mweru, kitu love make you and you. Kitu inaka foreign, kitu imetoka maju.
Napenda wote, wote napenda wote. Date amawe pote, meupe ali chocolate. Napenda wote, wote napenda wote. Date amawe pote, meupe ali chocolate.
Sa ingine usiki uso yangu sit. We ni mwoga nasikia wopi gatu meet. Mziki dawa lakini kijana sick. Bila mat mangeusu wanadai nipa manamba. Ah, shaka. Slim thick palipopota taipata. Nilimpeleka date na ganji ya sadaka. Juice slay queen anajotu kupika pasta.
Mina penda wote.
Kila type ni yangu kote kote. Stoki club leo hadi mini yokotwe. Akukudenza kavi baya Sandra ni yokote. Walete wote
sinu. Napenda wote. Wote napenda wote. Date amawe pote. Meupe ali chocolate. Napenda wote. Wote napenda wote. Date amawe pote. Meupe ali chocolate.
Ati black chocolate ni fine melanin bana kutoka nikapate. Kanapenda kenye mi wanapenda. So kanapenda toto chupa na haga nono.
Like a boss.
Tenda we mapewa taco. Kwangu ni clean so butafagia kwako. Nikuje ndogo jutakula kushoto. Usitake kuona na na my dirty version. Nili jam nika sample mali yako. Manzi yako na mpanga wako wakando. Tunapikia katrio sam tunakusengenya. Ni Mr. Last Guy manzi yako ashanipenda. Mtoto wa nyumbani toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji she ain't a ho. Bad bitch kwa ipati vibe iko top. Kwenye flow joka na perform. Joka na perform. Poka napenda kuzitoka. TikTok na kwanga TikToka. Big poka napenda stick proper. Big bomb bila kona big bomber. Big poka napenda kuzitoka. TikTok na kwanga TikToka. Big poka napenda stick proper. Big bomb bila kona big bomber.
Hapendi vijana wa Roy Sambu. Hapendi kupele kwa hizo klabu. Minataka jo a trend. Akule vitu best. Alafu nikafanye maajabu. Msupa ni mpole hana mambo. Alafu hapo nyuma mauano. Yo kwa game vai. Mavitu ni vulai. Sivei ni me apply chali yake na mjoka.
Toto wa nyumbani toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji she ain't a ho. Bad bitch kwa ipati vibe iko top. Kwenye flow joka na perform. Joka na perform. Pick poka napenda kuzitoka. TikTok na konga TikToka. Big poka napenda stick proper. Big bomb bila kona big bomba. Big poka napenda kuzitoka. TikTok na konga TikToka. Big poka napenda stick proper. Big bomba bila kona big bomba.
Mzinga yangu ikawa mikiwaka. Na mademo ileto kisakata. Mi uzima daily sina stress na jibamba. Mi ulewa sana ndio niponge na mama. Mi ulewa nasikia githinya githinya ku. Githinya githinya ku. Githinyaku, pombe kwa friend na iskia kwa mguu. Githinyaku, githinyaku, githinyaku. Ulite kwa chano jesiki alamku.
Githinyanya zimepanda na iskia kukukata kukukamata. Basiruka kwa kitu
kitanda tupige janja tena kazi endele usiku mchana na ikuta njonga na isunga tuanze kwa kitanda tumalize kwa ukuta mina kula nyama na nyonya adi mfupa venye zimepanda akiwa utashtuka
ni ule wanasikia githinya githinya ku githinya githinya ku githinya githinya ku pombe kwa friend naisikia kwa mguu githinya 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 ku githinya githinya ku githinya githinya ku ulitoka jano jeski alamku
githinya githinya ku nyegezi na dai twende nyagunyagu mbona una dance peke yako geuka nipe manyu hata nilewe nizime bado stekira chu githinya etina zimeja kwa phone book fudu wanga tamu nikijudge by looks kwate kenya haga nice tetema anadani first time stoki kasi
dahima miule wanasikia githinya githinya ku githinya githinya ku githinya githinya ku pombe kwa friend naisikia kwa mgu atinya githinya githinya ku githinya githinya ku githinya githinya ku ulite kwa chano jeski
Welcome, ladies and gentlemen. Welcome to the number one trending show in Nairobi, Kenya. My name is DJ NIIDO. You are tuned in to the six. Without wasting time, let's get right into it.
Unajua masaa niki rusha unapapa sana niki tisha we harakisha na niki na niki na niki fika unajua masaa niki rusha unapapa sana niki tisha we harakisha na niki na niki na niki kuita utaitika tusisumbuane juhu jafika na waiter shotu napima nje ya moli zina bado zijashika oh Becky with the good hair okay kabaya big bam bam oh hey tuko jingu unacheza maloje ukiwasha patia ule sanse baby my lover mapenzi undercover na ye kuwanda kama kuna another oh jing tangu jana sitemi sitawacha
no, no.
Budget ndio blanda so dishi kwa kibanda na niki fika unajua masaa niki rusha unapapa sana niki tisha we harakisha na niki na niki na niki fika unajua masaa niki rusha unapapa sana niki tisha we harakisha na niki na niki Nani
kenda na machali tu fulani ajangile ikichapa bare jambo iko babole babole zikishika utachizi na mangoma za jabidi na muwa na mastingo andele andele boy child ana dai nipatie ka family kama kabi na mili tutoi tu happily missy dem wako settle my dream reality kula kitu hungry hungry
my baby my love mapenzi undercover na ye huwanda kama kuna another Jing tangu jana sitemi sitawacha
no, no.
Budget ndio blanda so dishi kwa kibanda Na niki fika unajua masaa niki rusha unapapa sana niki tisha we harakisha na niki na niki na niki fika unajua masaa niki rusha unapapa sana niki tisha we harakisha na niki
Hey, kumbuka doba, hii doba ndo mezoza ina koki na pick mtaka mkureceive hey, Etu ina bamba, weka power sana, selector, gusa tena tukiwachanganya Tukishika mic, sini wabada, nobody better than sisi Ongeza volume, ndo usikie fiji, dance time, bichi ndo medoki anga jiji Dance na yostingo, twende lingo kata we, then creep walk, hizi stance Dance na yostingo, kata shingo, you don't say that you need to Dance na yostingo Yo yo What up Finch Sinua Douglas K.E. Yo We check it Hey, kumbuka doba, hii doba ndo mezoza ina koki na pick mtaka mkureceive hey, Etu ina bamba, weka power sana, selector, gusa tena tukiwachanganya Tukishika mic, sini wabada, nobody badder than sisi. Ongeza volume ndo usikie fichi, dance ten bichi ndo metokia ngajiji. Dance na yostingo, twende lingo, kata we, then creep walk. Hizi stance, dance na yostingo, kata shingo, you dance ataki ego. Dance na yostingo, na yostingo, na yostingo, na yostingo. Twende lingo, twende lingo, twende lingo. Twende lingo, dance na yostingo, na yostingo, na yostingo, na yostingo. Twende lingo, twende lingo, twende lingo, twende lingo. Dot mengia dance floor, nojo shaskia mistari ni non-stop. Anko na jing, leo tuko steam. Pull up on the beat, it's a dance style session. Wallabies kicks, top rank kings. Vijana wa east, 3560. Dance style easy, mistari hit itchy. Crocodile tits in the danger skip. On repeat, doba ni kali ni sip. Tuko sipping sips, ni majin. Happy faces kwa sin, you are slim. Lakini kumbuka doba, so we come fi clean. Hey, yo, ah, yo. Dance na yostingo, na yostingo, na yostingo, na yostingo. Twende lingo, twende lingo, twende lingo. Twende lingo, dance na yostingo, na yostingo, na yostingo, na yostingo. Twende lingo, twende lingo, twende lingo. Unauliza niko wapi, niko Rurasho. Inika Nairo mind your business 254. Na ni follow manze kama jiza disciple. Yapa raunde mina kandanga kama chapo. Kauna luga enda westi ukatuke mamboch. Kani ngoma mina skizanga world boss. Eti best rapper Kenya ni Calligraph Jong. Saze nyukto pizo kwa raundi uko New York. Niko insecure ile design ya Saudi Sol. Mademu ameparaka dansa wa Willy Paul. Kwela ni nderere nderere ya la football. Role model wangu manze si mi Frida Law. Nikida itambla new press major Joe. Tuna enjoy mbaka tunavunjika hiyo ko. Shereza kitanda silete matanga bro. Keleleza mkunu badwa zipasui cho. Mtu mina rang maze pipi na Dior. Keleleza mkunu badwa zipasui cho. Eti tulienda wapi situ ko jibaga jack. Tulienda wapi situ ko jibaga jack. Ay, jibaga jack, jibag na jag. Jibaga jack, jibag na jag. Jibaga jack, jibag na jag. Totoliza tuko wapi situ ko jibaga jack. Hey, jibaga jack, jibag na jag. Jibaga jack, jibag na jag. Jibaga jack, jibag na jag. Watauliza tuko wapi si tuko jibaga jack.
Kijenja lenipigia tenja kisema yeni lele na kati ya madenge. Wata shembe shtaki alikuwa njegi aliweke wa matembe akiwa na malele. Kijenja lenipigia tenja kisema yeni lele na kati ya madenge. Wata shembe shtaki alikuwa njegi aliweke wa matembe akiwa na malele.
Anatiki niki left right mangu na mejibeba. Luta hadi kesho naweza kosa kutema. Usiwori na bili weitisha utapewa.
Aligia mechingwa reti best ni mapema. Nimepiga luku diriba na chiki niko fiti. Na kwa pori nikidigi manguai kama 50. Alisema na kapuwa na misi na abikiti. Mbugini ya magwash, mbugini ya magwash.
Chokikuja nilipigia tenja kisema yeni lele na kati ya madenge. Wata shembe shtaki alikuwa njegi aliweke wa matembe akiwa na malele. Chokikuja nilipigia tenja kisema yeni lele na kati ya madenge. Wata shembe shtaki alikuwa njegi aliweke wa matembe akiwa na malele.
Chikilele alinipigia tenja, nataka ni msese, nataka tu mbebe. What a shame, chali yake ushindanga senje. Ni kama ni msenge, hakulangi kinembe. Sinikabaya, daktari wa madenge. Na wapea matembe, na tibwadi kinenge. Ukipapasa, naeza chora 7. Mini lightweight, tukitaka unibebe. Oh no, juma DM zimeja. Anita, Rebecca, wanadai kunikaf. Wa, Kanero Sing City, ala. Hiyo ni BBL, au natural ma. Ama pink shy girl, long hair, big bum. Pretty in a real life, uneza confirm. Wambo, napendwa na wajaka sana sana. Walo lipaspana, wangezeza sauna pahali. Mina pele kwa nani sahi. First class touchdown Zanzibari. Miupiga biz kama wa Somali. Kaubongi ganji, unipati. Chikilele alinipigia tenja. Nataka ni msese, nataka tu mbebe. What a shame, chaleko shindanga senje. Ni kama ni msenge, hakulangi kinembe. Sinikabaya, daktari wa madenge. Na wapea matembe, hatibwa di kinenge. Ukipa pasa, neza kama
Wose magale is fast, lakini ndume before. Socha nifungue verse, kwa verse nifungue raw. Sezi cast, sezi pass, mash, mina dapo. Baby girl in the rada, tena let's go.
Empress na kufeel, na kufeel na hii feeling ni real. Na kufeel baby girl my miss. Nadai unifeel, no mana na insist. Empress na kufeel, na kufeel na hii feeling ni real. Na kufeel baby girl my miss. Nadai unifeel, no mana na insist.
Chucky. Stories za hatu waga risky. Na mara most hizi vitu zishagi fiti. Na bado tuna risk, bado tuna shika feelings. You're just a friend, siku jota koti this deep. Venye
Kenya tuliklik tukavai but I miss you. Sana kumiss kila tenkendaga missing. Na mini jisi jako sim, so what you doing to me? Just be my queen, I be a king, now will you marry me? Say my tipsy, if you can't show love to me, you can't be close to me. Who can give love to me? I am unlovable. If you can't show love to me, you can't be close to me. Who can give love to me? I am unlovable.
Na kufeel, na kufeel, na feeling ni real. Na kufeel, baby girl, my miss. Na dai unifeel, no mana na insist. Empress, na kufeel, na kufeel, na feeling ni real. Na kufeel, baby girl, my miss. Na dai unifeel, no mana na insist.
Sasa DC ya niliomba sauti yangu ikuwe solar engineer. Sana big dog, nikibakwa nasikia. Approach with a caution kama silencer. Kuna dem huku unje sezi manager. Na wanaanza kuniita ati caliber. Shots yangu sote kuwa loaded niko ndani. Big facts nigga, ma zigzag nigga. Mbrandi zangu kote kote utawainyika. Niko kwa ndege kitu na beat. Ni timelapse na jet lag. So I don't give a fuck.
Ati 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 don't mind me. Niko club na mapeng wanataka kunitress. Susi tense mina kamsai. Kata ina dai, na tenje ina dai, lakini usoke minta kamsai. Nasina ID, na bonza akiuliza we misho, nita kamsai. Nita, 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 nita
kamsai. Mokufa mjoni moku chu, ching ching. Mimi na jeretu kujoma bling bling. Doba zetu mbo haya, sindo real deal. Zeno bana ziko chini, sindo makingpin. Chuma ila lendani, kaina 15. Mama unipa ganji, yona ita pimpin. Konyolo kabana, we drinking. Nimefunga kilemba, kama sing sing. Banja sana kuna venye unanipiska mkojo. Power puff girl, mindo mojo jojo. Venyezi go shodo nazifikisha kwa lojo. Angalau come come form na iko na magune. Mbaka situ kidigitha mitambo. Yo haga na dandia kama donda na mlango. Jaba na mix ni za doba za kitambo. Kibif kama gera njicho tafambo.
Niko club na mapengu anataka kunitress. Susi tense mina kamsai. Kata inadai, natenje inadai, lakini soke minta kamsai. Nasi na ID, na bonza akiuliza we misho nita kamsai. Nita, 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 nita,
nita. Niko na bash kuingia kama na G-back. Na kumeja sijui hata majina. Unaitwa nani?
Nilimaliza kusoma.
Anajibu vitu hata sijamuuliza. Akona kipenje, ndani imejaa manyongi. Akona mambicho, anasema ye ni bedi. Ushai chomo kasikia tumbo kwa mgongo. Unambebo kiamuka ni ongongo. Zimenishika na jona niko na dogo. Kumbe ni jaba. Zimenishika na jona niko na dogo. Kumbe ni jaba.
Nito, Nito, Nito.
Yeah, mambichwa. 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 Yeah, mambichwa. 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 Jok,
Doki na dai kukosesea kwa cho. Doki na dai kukudungia kwa chom. Jerry na dai kukupatia kitom. Head, shoulder, knees and toes. Bend over, miss and pose. Wangaresu napenda makagari. Amejibeba utadhani yako gangari. Na utoto utadhani yako nasari. Aliteko na Chris utadhani ni kantai. Ako dry spell utadhani ni masai. Kus inatupa utadhani ni mochari. Anakatwa utadhani ni butchari.
Yeah, mambichwa. 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 Mambichwa.
Una tick tack.
Mambichwa. Mambichwa.
Una tick tack.
Mambichwa. Mambichwa.
Una tick tack. Una tick tack. Nini? Baby una ass. Una tick tack. Nini? Nizo nini? Una tick tack. Nini? Nini ama busa mebeba zin. Una tick tack. Una tick tack. Nini? Baby una ass. Una tick tack. Nini? Nizo nini? Una tick tack. Nini? Nini ama busa. Yo yo yo. Easy bad boy light off. Niko plus, niko plus four. Baby girl anadai ni washendom. Sazi bonga fiti jumi uku wa don. Easy N wana try kunikas form. Niko club na magai tunapas form. Na magali wameva dong. Story gani walai sezi pass ndom. Niko chat na magai mindo fata ndom. Kikibini walai nina figalon. Unajua maizani nafika home. Sezi banja mta mindo fata son. Easy streets unajua mindo melbun. Ukibanja nani unapigo boom. Kani happy magai itachipa soon. Usi worry na life itachipa noon. Punctuation kwa life no matter good. Ni weekendi walai zimefika moon. Na madiva wame chrome nimefika zoom. Usi zime magai sunajua rules. Tunakata walai adifike noon. Kani ndom unatako na call kush. Easy end unataka madem boom. Wamejaza design ya makaltoon. Ni wapua wanapena mate ikun. Akijipa magai unacheza cool. Doki bend una grab una tap good. Easy girl wanapenda ali bad boon. Kani life tunapenda money fast good. Ali jam akapata bad luck good. Everything mina do pray God good. Fast thing kwa race pray fast move. Bad girl anapenda. Una tick tack, una tick tack nini. Baby una ass, una tick tack nini. Nizo nini, una tick tack nini. Nini ama boost on the bad scene. Una tick tack, una tick tack nini. Baby una ass, una tick tack nini.
Kushikishando mtindo siudu. Kushikishando mtindo siudu. Kushikishando mtindo siudu. Ndo mtindo siudu. Ndo mtindo siudu. Kushikishando mtindo siudu. Kushikishando mtindo siudu. Kushikishando mtindo siudu. Ndo mtindo siudu. Ndo mtindo siudu. Mtukutu mtoa kutu kwenye luku na sibutu. Buruburu mtaani mistari mistari. Kulajaba kilasa zin imejame rundogo domta dogo dogo ndio case digi digi ndio clan. Mina penda digital na matools ikondani zimetoka huko kore na wapoa ni walame wana dance to be funny joy track joni kali. Kushikishando mtindo siudu. Kushikishando mtindo siudu. Kushikishando mtindo siudu. Ndo mtindo siudu. Ndo mtindo siudu. Kushikishando mtindo siudu. Kushikishando mtindo siudu. Shikishana mtindo siudu. Ndo mtindo siudu. Ndo mtindo siudu.
Shikishana jaba kando pushman. Alafu manzi ya mafifa ndio utaguza. Bado sako luina zini losers. Walai wajakoya kiingia tunaunguza. Bado shashi nyingi tunahurura. Alafu huko kando ni wapoa na masura. Buda life ni fiti shika surba. Na kama ni kuwaka tunawakanda ya nyumba.
Shikishana mtindo siudu. Shikishando mtindo siudu. Shikishando mtindo siudu. Ndo mtindo siudu. Ndo mtindo siudu. Shikishando mtindo siudu. Shikishando mtindo siudu. Shikishando mtindo siudu. Ndo mtindo siudu.
Check it, check it. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Lete kinare ni kusetie kiwaka. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Na zikishika sana utalia zimewaka. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Lete kinare ni kusetie kiwaka. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Na zikishika sana utalia zimewaka. Kinare ni kusetie kifuaka. Nibado 2010 venye kumewaka waka. Mabari wakianza za ufala. Na muda unashtuka mbaka unasistama.
nani hapa ako na lighter jo. Mechi zangu ni kama el clasico, Real Madrid ama Barca nizo jo. Mbas na kijaba nimegeuka criminal, nipate rubi si irori ni lika slow. Sunda wada ndo ishike even more, leta kashata stabilizer ndo hivo jo. Alafu hapo kando mnakohoa I need me bro. Lete kinare ni kusetie kifuaka, lete kinare ni kusetie kiwaka, lete kinare ni kusetie kifuaka, na zikishika sana utalia zimewaka. Lete kinare ni kusetie kifuaka, lete kinare ni kusetie kifuaka, lete kinare ni kusetie kifuaka. Introduction, ni vibe chundo mimi nimekuja nayo, na zimetushika sana tumusisadi kwa wayo. Ni mambiliva na masiwa ni sanyayo, but that's back kidogo tini wako chana nayo. Ni vibe chundo mimi nimekuja nayo, na zimetushika sana tumusisadi kwa wayo. Ni mambiliva na masiwa ni sanyayo, ati sanyayo. One heart or two step, kakara mkono juu. Zimelipuka sisi skizi adi mku, na penye niko sisi toka hivu juu. Na kama mbozi mbubu ni tachuku chuku, jaribu bogi tutagiuka mashimoli. Mesuma sana marihuana na mamoli, hapa no joke sempeleka kwa kingori. Kisema tujazoza buda bozi, hiyo ni story. Ha, ha, hiyo ni story. Ha, hiyo ni, ha, hiyo ni story. Tuna get busy, na wazee wakikam nalipua hizo bag na maja kwa mate. Tuna get busy, fasha shola zinela na madem wamekam dana Airbnb. Tuna get busy, ukitaka kuna mta wewe yenda nitakam chuma nzeve nyebuko. Tuna get busy, ha, ha, tuna get busy.
Ha, niko na dem mwenye kona dem pia. Maka flani ekifika na wachangankia. After scene kabaridi sezi nkatulia. Weta leta mzeka pili mkutusha pia. An kona dem mwenye kona dem pia. Maka flani ekifika na wachangankia. After scene kabaridi sezi nkatulia. Weta leta mzeka mbili na selecta ni Rambo na MC nizi diambo. Wanga mbaya sana akiweka go pato. Miondoko mchezo nilianza kitambo. Sile enzi kali akishikilia milango. Nimekuja na moto design ya volcano. Dandi ya kimat mina shuki ya kumasho. Pate gode safi tuka seti na machaji. Foreign Malawi weekend ni kwa nani. Tumi haya gari weka wakadinali. Teki kwanza tebu search ulikuwa wapi. Umoroto zeno malize na okto. Alafu nimekumbuka usisawe ya ufungu. Hini big tune kuwa beba karaburu. Picha moja safi utadhani sima ndugu. John Falme mix zake safi safi. Washa moja big manzenski efiti. An kona dem mwenye kona dem pia. Masa flani ikifika na wachangamkia. After scene kabaridi sezinka tulia. Weta leta mzinga mbili no petisha bia. An kona dem mwenye kona dem pia. Masa flani ikifika na wachangamkia. After scene kabaridi sezinka tulia. Weta leta mzinga mbili na
Wanjiru wedera. Ukiulza nataka unakata. Unataka, minataka, niko madi dizeni ya manyata. Leo form konyaki cake na kataska. Usiluze nini, mindo master. Meka 12 tunachanganisha madawa. Mafala na rizarada na wagawa. Niko maje kuliko magician. Chiki mresh, mresha melalisha. Na kini text, lazima tanitisha. Na kitisha, lazima tafikisha. After two, karenge na madame. Fale siboka katenda mashiyo mabe. Be, na mandegeza mabe.
Nadai ni kudigi, usikie fiti. Nadai kukupin, maze usikie dhizi. Nadai ni kuchiu, ni kubloka. Digji nadai tu relax, tukidishi. Minji nadai ni kudigi, usikie fiti. Nadai kukupin, maze usikie dhizi. Nadai ni kuchiu, ni kubloka. Digji nadai tu relax, tukidishi. Minji kudigi tu viviti kwa kiti. Kudigi tu viviti kwa kiti. Kudigi tu viviti kwa kiti. Kudigi tu viviti kwa kiti.
Yeah, me love the way your body can calm me so nice. Yeah, you make a bad man feel alright. That is why me wanna give you all my life. Yeah, me a loving in the morning. Same time giving me a morning. For me anytime that you want me. Now you want me, now you want me.
Boom, 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 mine pika miche lady. Ni kudiki fiti, ni cheze nezo jegi. Uneza kuja 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 home, my lady. For you, ni shadai, ya ni sosa na kudeti. Mpo, mechibeba, ila kama candy. Mpo, neza pikisha malap, ma weekend. Ali niko niko on, izingwai na kusedi. Venye niko ganju, na shikiwa kipepi, walai. Nadai ni kudigi, usikie fiti. Nadai kukupin, maze usikie vizi. Nadai ni kuchiu, ni kubloka. Digji, nadai to relax, to kidishi.
Uyu manzi yako fresh, ye ndio the best. Lakini sa
Nyash Johanna,
neza try kuteka chance. Nipige road test, sidhani
Nyash Nyamana.
Inabili nwede lulu, ndio tu solulu. Nki hope tu
Nyash Agapada.
Uyu manzi
yako fresh, yendio the best, lakini sa
Nyash Johanna.
Dema kona sura flag tummy, lakini hapo nyuma ana lacks takabadhi. Si lazima ziwe bigi, I swear, as long as tu ziko tanjabo kiasi. Sikatai we ni mrembo, I know. Uneza tingiza kiuno, I know. But uwezi panda ndege bila passport, na siwezi spend dough bila asno. Apart from being romantic, mi ukua tu pia asthmatic. Napenda iki move kama heartbeat one drop, ina cause adi earthquake. Uyu manzi yako fresh, yendio the best, lakini sa
Nyash Johanna.
Neza try kuteka chance, nipige road test, sidhani
Nyash Johanna.
Inabidi nwede lulu, ndio tu so lulu, nki hope tu
Nyash pata pata.
Uyu manzi yako fresh, yendio the best, lakini sa
check your body ko best, body ko chop. Letu nakinjana na machep, shida zido, shida ni bombe kiwa less. Na tuko zone, na venye bana tunaflex, weka si tu mess. Let eyes on my best.
Nasema wrong, so ina bamba. Rum so in a bamba, chambre in a bamba, kino in a bamba. Rum so in a bamba, rum so in a bamba, chambre in a bamba, kino in a bamba.
Hey, G-Blunt in the shin to na vuva ni dancer, lyrical doctor ni Buddha. Zimeshika tuko high, ivi ivi, macho zimenyanya flight mode, easy easy. Wenda kuwa na Malawi, fresh pop male, fresh jamatawi ni kiskank misi nawi. Korondi menifanya wanati, kasi gode juu ya kuki misi taki. Ah, ni namba uno, bazu neza pulo, poshini yangwai kurubai na makulo. Same thing fully loaded, zote ni alarm, zote ziko box ya ni zote ni aja.
Ramsa inyabamba, Ramsa inyabamba, Shabra inyabamba, Kindo inyabamba. Ramsa inyabamba,
kimedi na mashasha. Jaribu chingani mamare utapata, viyato tumipigani maklak za kobata. Warembo wote wananukia koko babasi. Rusha mikono kaunaona uko tipsy. Rusha mikono kama maisha iko fiti. Rusha mikono kuchabasi tuende hivi. Chalala siku tano nona kama nitachizi. Hata nikikosa leo ndakupata, kama kuna ngori itakuwa disaster. Siku mingi jo baby nimekudata. Wacha sita sita baby come hapa. Kama unani feel, feel, wachana na mi. I'm honestly just a humble rapper. Na huku wana T, maina ni nabi. Nili wa show, ingoma itawangwata. Kwa nani abuka nikimedi na mashasha. Jaribu chingani mabare utapata. Natutu mipigani maklak za kobata. Warembo wote wananukia koko babasi. Kusha mikono kaunaona ufa tipsi. Kusha mikono kama maisha iko fitu. Kusha mikono kuchama sisi njokiru. Kusha mikono kama
nyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyaman
kuadress maheta tumeshine wasichoke waendelee kunyesha pisha prove ni skill ina wengi pisha prove ni skill ina wengi tumeshatoshia kuwa bless na banga ini best kuadress maheta tumeshine wasichoke waendelee kunyesha kani true watu fiti na makeup ni clean shit buzz na ni pen na paper eye skia hii mimi na feel kuteta ni two in one god una kill me better usini advice Musini advice, musini advice. Musini advice, musini advice, musini advice.
Pereka moshene huko, sina time weka nyaka.
Musini advice,
lazima nipige sherehe before bana nizeeke.
Sherehe siku hizi is a must. Sini Gen Z, tunafikaga wa fast. Hatuwezi miss, unajua hiyo ni fact. Mbona una ask nika wewe ni wapa? Leta kinare ni kusepie kifuaka. Kuna kimorio kinajifanya kiezi waka. Hawa mafala kuna siku joni tawachapa. Wacha zi nice ndo nipunguze madrama.
Miusini advice, usini advice. Miusini advice, miusini advice. Usini advice, miusini advice. Miusini advice.
Leka moshene sina time weka nyaka.
Miusini advice.
Ati
dance ya kutonje ni dance ya ma Dance kishika unazungusha Right to the left unazungushia Ini dance ya ma
Ati dance ya kutonje ni dance ya ma juu Dance kishika unazungusha mguu Right to the left unazungushia juu Ini dance ya ma juu Ini dance ya ma juu Ati dance ya kutonje ni dance ya ma juu Dance kishika unazungusha mguu Right to the left unazungushia
kushia juu ili dance majuu ili dance majuu nilimwita hey kuja straight kilimani msopa libambika nikisema yeye ni mali na hang na majika ni form tu na kill kini doba safi na ni genge imeti vingine real kishika mic mimzi collabo sio free to keep up na breeze na kwanga wametiwa kijita wasanii wanakwanga wametiwa kijita wasanii na manzi ako daily insta snapchat kama kaitisha juu kuna time nilidate sisters wanafanana lakini mimi si diet flow kio ma vitu ni ngumu kuotofautisha wote wa Somali Halima na Hadija unapimanisha kitumio mapicha but kitu real sore sio kuchanganyisha napigia shakilo ati dance la donjo ni dance majuu dance kishika unazungusha mguu right to the left unazungushia juu ni dance majuu ni dance majuu ati dance ku donjo ni dance majuu dance kishika unazungusha mguu right to the left unazungushia juu
Aki sijui nilikosa nini luku juu vile muipiga Vile muipiga Aki vile muipiga Aki sijui nilikosa nini luku juu vile muipiga Aki vile muipiga Vile muipiga Muipiga maka na yumiza Paka heta na detu pige picha Nimewaka uskina kuna giza Nikipita moshere tu ni Jesus Kofia na idunga kile mbogi ya reggae Kwaza ni weekendi kaende kaende Nganya misi pandi kama si hell heaven Natembea na wasafi leo misi narende Balmeni lazima kakae fiti J11 ama nipige tiki Leo ni veve sina jaba ya 50 Kila kitu fani huku mindo DJ shiti Aki sijui nilikosea nini luku Juu vile muipiga Vile muipiga Aki vile muipiga Aki sijui nilikosea nini luku Juu vile muipiga Aki vile muipiga Vile muipiga Vile muipiga Vile muipiga Vile muipiga Wachapi
Piga luku kula wachapi
Uhum
Wa ajabi, piga luku kula wa ajabi Wa ajabi, piga luku kula wa ajabi Wa ajabi, piga luku kula wa ajabi Wa ajabi,
piga luku kula mboto, jumpi na difuoto Ni kama kuna joto, vidole ni mangoto, mangoto moto moto Kwa mkono wa kushoto
Clacks pong, clacks a migang fiti shine Mabati kwa wingi si jao mani za mine
Lagunya, delta
Tamakati ziko fine Kagwanda si yorichi, don't waste my time
Mi tell my man say Changulini ni parare mimi aje Kombato zjali sanse Alafu pale IG wa kule update we. Daily ni kanisande Maziwa mini na kajale Luku nilipiga ngware Utanipata na ingine tena after Fighting niko freshi Zuza na majegi Comrade unatiki Kanero utaishi aje luku na yo haitesi
Piga luku kula wa ajabi Wa ajabi Piga luku kula wa ajabi Wa ajabi Piga luku kula wa ajabi Wa ajabi Piga luku kula wa ajabi
Uneza Ati tuko juu ya chrome na bashi me chrome Alafu ni for 10 for 20 tuko mandom Mpoa na uguza anataka tende home Na ifongo zimerunda niko juu ya jing jong Unaskebwede imekana feeling zetu sazi kanashi Hadi late night tukisikiza reggae na maji Hadi siki velo joki dasu ndo uongeze steam Mana head bad music kisha daily Unaskebwede imekana feeling zetu sazi kanashi Hadi late night tukisikiza reggae na maji Hadi siki velo joki dasu ndo uongeze steam Mana head bad music kisha daily Why you partying alone? Mbona una party alone? Uneza tokea area kuna form Uneza unasikia kweze imekana fini zetu sazi kanashi Hadi late night tukisikiza reggae na maji Hadi siki velo choki ndasu ndo uongeze steam Mana head bad mushi kisha daily Unasikia kweze imekana fini zetu sazi kanashi Hadi late night tukisikiza reggae na maji Hadi siki velo choki ndasu ndo uongeze steam Mana head bad mushi kisha daily Unasikia kweze imekana fini Hakuna chakuboza pa leo ni kukanashi Wale wa machokio shagizi wa mamganazi Hakuna papo light leo labda watu bekojia Pado selecta na kuchangulia madoba sick Kwezi nalipuka nkuzitoka tikisikiza mix Aki walai leo stem ya dima ngwale six Aki walai leo stem ya dima Aki walai ajima pema ndo best Sikro ndo the best Konyagi ya pando chesa kuna kwa gizia makrest Unasikia jondi kubanda ladi leo stay makeg Mokoro wa minisota menekia doza test So why you partying alone Chumbona una party alone
Unajua kutesa kweli
Mutesa zaidi ya miba ikikusumbwa kwa beli. Kijana ya dagona saike makaveli. But ganji na idaisaini siomoke ni kidedi. Niko full of words kama korido za laibu. Free cells inatoka zikispread kama swine flu. Mbono kule mturano unajua tuko paipu. Kaime test funny juu mikula kitu sio conros. Kajua kali a genge iko kwa grammy a. Wezi fika ikaliba ya skills ina stamina. Ya monks shaolins wote washaitoka China. Najua sizi swim like a deep sea diver. Lakini in the money mi uogelea sana. From grass to grace call me Tony Montana. Fighter survivor ndio my true colors. Got a roga kunishinda yoni ndoto ya mchana. Who can bogo me? Sini tike ndio inazoza cheki logo G. Who can bogo me? MVP nani liku wadano.
Kukatano nini nambi foni lana. Nakatango sote mimba. Ya jizao ni kubonga ni wabana. Nani kipiga historiko, historiko. Siri koi zida, what is in the place. Masema ni wabag, naka wako kwenye place. Nikwe pass kwenye stress, nita just nina face. Ulimiza mbaya bana wana other taste. Yes, mini Batman but good kwenye bed. Uma mini mshot but tall in a way. Padia mini champion coming away. Ready when you ready girl, just say. Nindo kata poko mpaka na nita baby. Nakata lesbian kana transfer. Uko tize, eksana rege. Hata kae bench, eni kendi ndena kula my mama mama.
Mashini banana, mashini mashini banana. Mashini mashini banana. Mashini mashini banana.
Don't give what you need to a gagini. Nangoga gini.
Mashini banana.
Don't give what you need to a gagini. Haraka una gini.
Mashini banana.
Ulisema uniachi nini, nantaka nini.
Mashini banana.
Ulisema uniachi nini, nantaka nini.
Mashini banana.
Yo, nalima shamba na chembe kubwa na chimba na panda mnyamo na jonga mashini banana. Na nikiza muna piga nduru jirani wasikia na tawa la njonga vile na charaza. Mashini ndizi, mashini banana. Nasini bigi, nzagi kwa msamboda. Wanga nikigonga kana tete mesha magaha. Kauni taga wanyama, sabudini badada. Jaba na kairi tutu na systemize. Face cut ni proportion ya the lips and eyes. Listen wise, matakondo ina interest time. Kuna ndizi neza rearrange your intestines.
Mashini banana. Mashini, mashini banana. Mashini, mashini banana. Mashini, mashini banana.
Ulisema uniachi nini, nantaka nini.
Mashini banana.
Ulisema uniachi nini, nantaka nini.
Nilifanya shiro kuje kongwe deka bado cheleke ni donga. Na bambika na sika kipatiwe mejitonga. Na shangizi ni gani lipatiwe dayo. Na yuskizi ya vizini kimbaka na mapendova. Na guza guza jegi gedhinya kuni kigonge. Na baki mini champe shiro usha ni soma. Banana inafanya baby gala kwe sponsor. Mumpati ya ndizi mara tatu kamgonjwa. Shiro na Nicole tupatane saa moza. Mini pikia fiti kiroma na Johnny Walker. Mini kukwa jeans leather jacko na topa. Tini ni marabu shiro apendi fosa. Luku ni safi kundiku inache za kwa doja na tuwa gandhi shugli before tuanze kubonga. Rowe sanyoro mine kudu mereka sofa. Manduru zinatoka. Ah, Shirona do, Shirona ni sponsor. Shirona do, Shirona ni sponsor. Shirona do, Shirona ni sponsor. Shirona penda gavenye mina mchota.
Tulijua na Nashiro dunda. Kuna madhali kuja kanishoneza kusunda. Yeah. Nitafute runda na itwa Shiro. But usikuze leo, leo niko na mashiro. Upenda mtu ajaze eka is all we know. Waze wako na pesa, all this gold. Nimepata sponsors, taki kuteseka. Tangaza kwa soko, this guy is gone. Hapa nimepata green pasture, hata kani kisima. We, nazama, paka ni mze lakini vile inakunywa maziwa. We, Mumita Sugar, Shiro my mommy. The way she loves me, loves me, loves me. Mumita Sugar, Shiro my mommy. The way she loves me, loves me, loves me.
Shiro na do, Shiro na ni sponsor. Shiro na do, Shiro na ni sponsor. Shiro na do, Shiro na ni sponsor. Shiro na penda gavenye mina.
Shiga by 8, usichelewe. Uzuri jami na ishanga by 7. Alafu 9, 10, 11. No disturbance, mimi mina wewe. Nige tumasa, ata masa. Long time no see. Kumbe uneza keep time I see. I'm only talka by 6. Expressway nukalipa toll fee. Na kumbuka tukipatwa lodging. Na ule chali yako ponyi. Ulikuwaga sana softy. Alipigwa transfer sasa uko lonely. Ndo mana unanisaka sana. Friday usiku na Saturn chan. Sleep over to Viper jams. Bad girl we unaga manas. But nakupenda hivo. Hiki kwa titi, hiki kwa shingo. Kiki sipigi, I'm very simple. Nikona time leo
kwa wingo.
Fika by 8, usichelewe. Uzuri jam inaishanga by 7. Alafu 9, 10, 11. No disturbance ni mimi na wewe. Nige tuwa saka masaka.
Anapiga pick ndani ya nyumba na bado ananimaliza tukisikiza reggae tukibeba tukiwa matire yo dance boy tune nikiroga beat so mzee hey, pasi watu wana beta. Anapiga pick ndani ya nyumba na bado ananimaliza tukisikiza reggae tukibeba tukiwa matire yo dance boy tune nikiroga beat so mzee hey, pasi watu wana beta. Yo manze hee pasi watu wana break up. Kuna watu wawili wawili wanachezwa na phone. Mara ngapi unamwita ukilengwa na kama jai noti sadela limteka. Kizikela wako ni kulalia tu pesa. Mabuda wa vitambi tu ya prado simpresa. Nanguna kiwa maji anatekwa bila pressure. Form zake za kulewa zimpandisha tempa. Sari story mingi tulikuta na December. Kimona kuna taru wetu wa kuna mambo. Kitu one time kanibiza kulevako. Back door tuko jam down ni kulight up. Mina die short fine ass na mabuda bundles, baby come down, bado una wine. Kuzidisha moro wake fine, dini brown skin. Meli dem kitu safi, uwezi fikiria mara mbili ulali ndani. Napata nana wenda, napanga ja weekend. Yanatai in the club, ashikichizo vipeti. Vipeti za maskonya, kipungisha kiuno. Nada ashikia bonda, peleka mbaka euro. Story za uongo, jusponyo na kiyolo. Nadunga di magoro, unakwela ni mamboto. Atatishi kama moro, fikia di mokoro. Nadoba zangu genja kutoka mtoto wa sonko. Mtoto ni kisonko, anapiga pick ndani nyumba na bado ananimaliza tukisikiza reggae tukibeba tukiwa matire yo dance kwa tune nikiroga beat so manze hey pasi watu wana break up. Anapiga pick ndani nyumba na bado ananimaliza tukisikiza reggae tukibeba tukiwa matire yo dance kwa tune nikiroga beat so manze hey pasi watu wana break up. Madam nakudai umedunga mine na unapenda manguai. Una dance fit unawacha niki smile ama niko high jua lies me nice. Madam nakudai umedunga mine na unapenda manguai. Una dance fit unawacha niki smile ama niko high jua lies me nice. Lazima ring, lazima ring light. Ndiyo msupa ato kunyo na mapicha. Social media siyo wote wa mafilter. Kuna wengine personali wa meiva. Na bado nyumo napata mebarikiwa. Ukitupa vibes kawaida wa uringa. Lazima fike bendo katiki na madiva. Design nimezoza imibaki nitwe isa. Yo, madam nakutai. Umedunga mini no napenda mangwai. Una dance fit, unawacha niki smile. Ama niko high, jua lies me nice. Madam nakutai. Umedunga mini no napenda mangwai. Una dance fit, unawacha niki smile. Ama niko high, jua lies me nice. Mina taka tu mangwai kila siku ni kongwai. Utani fata niko high niko juu kama sky. Ukini chekile tango usijaribu kudinae. Ni mamoshi tuko high apa nasubiza wae. Mina taka tu mangwai kila siku ni kongwai. Utani fata niko high niko juu kama sky. Ukini chekile tango usijaribu kudinae. Ni mamoshi tuko high apa nasubiza wae. Bend over na ucheze cheze na matais. Baby girl ana wine na hizo haga ziko fine. Kwa dance floor yes isha eluku yake bado fine. Na nachora kama sign na minta mteka tisai. Zuna penda iyo vibe pale gram. Ni my likes na mi daily niko high. Juna penda tumangwai. Uza na kiwai. Minataka tukiwai. Hati lele takiwai. Yowe minapenda kiwai. Minataka tumangwai. Kila siku niko mwai. Utani pata niko high. Niko juu kama sky. Ukini chekile tango. Usijaribu kudinae. Ni mamoshi tuko high. Apa nosulize wae. Minataka tumangwai. Kila siku niko mwai. Utani pata niko high. Niko juu kama sky. Ukini chekile tango. Usijaribu kudinae. Ni mamoshi tuko high. Apa nosulize wae.
Ana shika tamda. Ana weka vodo. Ana piga two flat. Si ajali chesa, ana shika tambla. Ana weka vodo, ana penda kuzitoka zake zikimshu. Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana piga two flash, si ajali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana penda kuzitoka zake zikimshu. Ana shika glasi, weka barafu. Luku wanapiga ndula ndio huwa chafu. Ah, dem ni peng, tupoa alafu. Bunda kilo kumi, jegi topa menda susa.
Okay, approach, proceed, na caution. Toxic, ini poison, ina flavor ya pa.
Kitu tamu mix ya genge na dancehall. Kama kafrae na kachumbari tu hapo kando. Ni mauru, hako siko niko kwa pass. Ni mauru, lakini kila Sunday si yako charge. Ni mauru, si niko mando ndani ya skirt. Ni mauru, udem ni mauru, udem. Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana piga two flash, si ajali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana penda kuzitoka zake zikimshu. Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana piga two flash, si ajali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana penda
kuzitoka zake zikimshu. Ana,
oh no.
Azijashika we shidako,
oh no.
Ulikuliwa manzi yako,
oh no.
Brosi ujipanguze jasho,
oh no.
We ni kibanda kwa hisoko. Ukini acha mina suka budako. Kila sande uko simu kule sose na popcorn, ah. Na siyo stiff, ngoja kiasi ni godo. Mtoto nasty, celeb, choka burwa di bondo. Ana ana sifa za kiajabu, anadunga mini July na hana sababu, ah. Ajali miaka bora form ya adabu. Na shuku aligeuzi ya morio wangu Adamu. Ni mauru, hako siko niko kwa pass. Ni mauru, lakini kila sande siyako charge. Ni mauru, sini komando ndani ya skat. Ni mauru, udem ni mauru. Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana piga two flash, ya jali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana penda kuzitoka zake zikimshu. Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana piga two flash, ya jali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana penda kuzitoka zake zikimshu.
Keep distance. This is dance. Keep distance. This is dance.
He's a cause na decline, juna penda dick riding. And the kibbe al kibba and the teta. Aki kuma red cook sublime. Ju reza kukari, awe mani kusabai. Ujiro, yes ya, zangu zi clean. Kia uki juta staka, he's zero. Touchdown, 400 degrees kwa itro. Hizi niza kukuramo, hizi niza kukurumo. Tunipata na utumo ni kadai. Kunu nafanya job legally, akasema neshi umo. Yeshere, tovi yeshere, tovi yeshere, tovi yeshere. Rakan kaminya, rakan kaminya, rakan kaminya, minya, rakan kaminya. Rakan kaminya, rakan kaminya.
This is dance. Keep distance. This is dance.
Utapata chenye unataka na utajibu mataka. Utajipata kwa baba Blanda ukicheza na mshahara. Nimetoka kazi ya Luna, nimepata mshahara. Contra Nicaragua, ami ni kukarangwa. Hakuna plan B hapa, it's just me and my family. Ya wengine mada, Kambali na trapper, ispace na mata. Kubanja na me unless ni Benjamin na ukapa. Antaka 16 rounds, anaitisha ka Glock. Watu wangu wa diaspora ni wa shifty ka clock. Sikuandika I love you, ilikuwa gataipo. Na balance kwa grau, migun tatu tripod. Hi, njege ntaka bribe, ki, mbege sicha mine. Hi, denge ntaka pipe, hi, njege joy die. Zaki moto, zaki moto, zaki moto, zaki moto.
His distance, keep distance. His distance.
Kono moja mbele, gini yenderembe. Baila, baila, yoni ganjerende. Zungusha kiyuno alafu wacha yende. Zungusha uyomblena alafu wacha ende. Vijana wana rada mta, tuka kujana kwa show. Promoter na teta mbaya, atikume chrome. Kukinyesha ni goda na kam, domana vitu hugrow. Pesa ndo inafanya mata mecha na toanga ball. Rapa kwa nani like, that's my son. That pussy ain't mine, it's just my turn. They say they want me in Dubai, I just might come. I don't like the limelight, they say I'm like vampire. Mi huwaka kreki, mongo waka empty. Mi nasaka hesi, waka waniwezi. Wana lamba kretin, why you overtaking? Manyu wana cheki, pia muna ni keki.
Nito.